Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolo sihlanu ekuseni umlaleli ngilithathe le lithuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasena sithi ngiphinde ngibonge ke le lithuba kubahle nhlapho ukusiboleka le lithuba bahle uNkulunkulu akubusise. Mlalela ke siqhubeke ke sibonisane ngezwi likaNkulunkulu lapho sizobe sithi khona vumela uNkulunkulu alwe izimpi zakho. Allow God to fight your battles. Kwesi isikhathi mlaleli siye singazi ukuthi sibaluleke kangakanani ebusweni bukaNkulunkulu. Kwesi isikhathi siye sibone esifingathi lempi inkulu kuNkulunkulu. Ngakho ke kumele siyibambele thina izimpi zethu. Abanye bethu mlaleli siye sicabanga ukuthi uma izwi lenkosi lithi ngizonilwela anothula nina, bese sicabanga ukuthi hayi sovele sihlale phansi sidedeqe singenzi lutho mlaleli. Alisho lokho izwi lenkosi. Kukhona lokhu thina esingabantwana bankulunkulu ekumele sikwenze. Ake silifundeke izwi lenkosi laphana ku-Exodus chapter 14 verse 14. Yona ifundeka kanje. UJehova uza kunilwela nothula nina. Inkinga esiba nayo mlaleli esikhundleni sokuba simdumise uNkulunkulu siqhubeke simkhonze uNkulunkulu siqhubeke senze intando kaNkulunkulu. Thina sibheke izimpi zethu. Lezo zimpi uJehova uthi uzokulwela anothula nina ezitheni zenu. Akathi nikhulume ni hey uJehova uzosilwela thina wena sitha uzokuhlula uJehova. Akasho kanjalo. Uthi anothula nina nibheke uJehova nibu. Khumbula ngenkathi ama-Israyeli mlaleli adabula eJericho. Izwi lenkosi lithi bacula badumisa uNkulunkulu mlaleli bajikeleza izindonga zeJericho. Abazange bathatha amabhomu babhoma iindonga zeJericho bathathe isando babhidlize iindonga zeJericho benza konke lokho. Kodwa iBhayibheli lithi bahlabelela bajikeleza indonga zaseJericho. UNkulunkulu wazidiliza indonga zaseJericho. Khumbula ke futhi emlalele ngenkathi uPaul noSila basejele beboshiwe. Abazange bathi ya thina siboshiwe sihlukunyeziwe sishayiwe asihlale phansi. Sinesa manxeba ethu. Kepha izwi lenkosi lithi bahlabelela mlaleli. Badumisa mlaleli. Zikhona ezinye iziboshwa zisacabanga ukuthi ziyophuma kanjani. Zicabanga ukuthi ziyomaphambi kwejaji zithini. Zicabanga zinesa manxeba azo. Uyabona into efana nalo. Kukhona nezinye eziboshwe mlaleli zingenacala. Ukufana nala madoda amabili uPaul noSilas. Izwi lenkosi lithini? Lithi bahlabelela badumisa inkosi etilongweni mlalela. Bazange bacabanga ukuthi bazozivikela kanjani, bazokwenzani, bazokwenzani. Kepha izwi lenkosi lithi bahlabelela bamdumisa uNkulunkulu. Ngamanye amagama okwethu mlaleli ukuqhubeka ukwenza intando kaNkulunkulu isimo sibheda isimo singabhedi. UJesu besathi ke iinyoni zezulu azitshali azivuni kepha zimbethe ziyadla futhi ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyazinakekela. Ukwazo nje zenza lokho ezikwenzayo kukhona lo uNkulunkulu azidalela ukuba zikwenze. Nathi singabantwana baNkulunkulu kumele senze ukuya ngezwi likaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu azokwazi ukusilwela ezimpeni zethu. Mlaleli, kwesinye isikhathi siye size siyeke nokuya enkonzweni silove nase nokuya nase enkonzweni siyeke nokumdumisa uNkulunkulu sibackslide nokubackslider ngenxa ukuthi ke izimpi lezi esizulwayo ziyasehlula and akusizona ezethu kubula uDavid ngenkathi indodana yakhe igula iBhayibheli lithi wazila ukudla wafasta wenza konke lokho yathi uma isindlulile emhlabeni wavela waphaka amaqhubeka nempilo mlaleli izimo obhekana nazo mazingakwenzi ukuba ungamkhonzi uJehova ake sibiyele kujaya kulentuza kuJobe izwi lenkosi lithi ke kwangena inkinga emva kwezinye inkinga kanjalo nje zilandelana kepha uJobe mlaleli akazange amhlubuke uNkulunkulu kepha izwi lenkosi lithi waqhubeka nokumdumisa nokumkhonza nokumkhuluma kahle uNkulunkulu abanye bethi simkhuluma kabi uNkulunkulu sime nezitha zikaNkulunkulu uma zona zibuza ukuthi uma isimo sakho sinje uphi uNkulunkulu wakho nawe bese ke uqhubeka la sigcine khona uNkulunkulu uphi uma ngihlupheka uma ngivelelwa yilokhu uqhubeka lapho kugcine khona izitha zikaNkulunkulu nezitha zakho futhi la izwi lenkosi lithi uJehova uza kunilwela nothula nina mlaleli ngamagama ake sifunde ukuthula siphinde sifunde ukwenza intando kaNkulunkulu okusho ukuthi ke nokuthi ke kumele sazi ukuthi umsebenzi wethu yini mlaleli izwi lenkosi lalethi asothula thina kepha uJehova oza kulwela izimpi zakho uJesu lisikhatha lengisiphambanweni akazange akhuleke ukuthi Nkosi baba hlisa izingilosi zizohlakaza labantu akazange akhuleke ukuthi avela anyamalala esiphambanweni elentu zebethelwe kube khona nje lokho wayenawo amandla wokukwenza lokho kepha izwi lenkosi lithi wabeka konke esandleni sikaNkulunkulu wathi esandleni sakho baba ngiyawubeka umphefumulo wami hayi ukuthi wayezisaba lezi zitha noma kanjani futhi akazange asabe ihlazo lokuthi hey bazathi lokho bephilisa abantu wenza konke lokho namhlanje useyibulewe ulenge space phambanweni kuyihlazo kwinto efana lo kodwa izwi lenkosi lithi wenza lo msebenzi ngenxa yokuthi uNkulunkulu usithandile wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa nathi ke mlaleli izwi lenkosi lithi uJehova uza kusilwela thina senze njani asothula siqhubeke kungakho uJesu athi ke shumayelani umbuso kaNkulunkulu ukuthi ususondele okwethu lokho mlaleli sibabaze ubukhulu bakhe ngenxa yesikhathi sengizothatha le ntambo ngizoyiphinisela kubahle bahle intambo kwezakho babayelapha ekhaya mlaleli
the words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.